zinjongo kautu weli blo uze nganeno sasikule songi spupe mazuluini staka meni langa staka meni langa uzandi vimu zongo manga
Yeah. Thank you. Say.